Mienia wszystki, na DEP. Vile na i feel maze.
Ningekuwa msanii wa sanaa ya silaha, ningekuwa na jamii ya masadam kama saba na mabunduki na makofia kabilao, bidhaa za kujijali tuhali mshao. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa Firauni. Huyu kijana nafanya vipusa wa towni, wavue mashati mapanti ni kama wauni. Wenda wazimu na saa, sikiza hii story vizuri jamaa, rap naifanyia chapa na mafanzu wanao nipenda jamaa. Sata ukinichukia siwezi jali ya saa. Kawe ni MC, stick to the wax. Unafaa kweza kutumia hip hop na other tracks. Sisi chukia badhiju wanatawala industry, na we bado uko chini. Kabla jina yakwe grow jipe miaka kanane, kalazman kutukane ndo ujulikane. Hip hop ni culture ya love, usisahau. Pole kukwambia sikuchuki na kudharau.
Tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele.
Nasikia kuna MCs flani wametutusi, ati ma lyrics zetu mazeni za upuzi. Na heri sisi hao wamejana virusi, kumangana kila mahali kama mambuzi. Na ninge kimia ninge nyamaza singejali, nivenye rap joni lianza uchangani. Ukalimani, ukaliani, uhaligani. MC nango la kuroga ni kupata mali, matamshi ya changanya kama lugha ya Punjabi. Kukubaliwa na wanati hata na mababi. We, wacha kujidu mse hatari, kusema na mimi nasema lakini tu ni safari.
Tuendele ama tusiendele, 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 tuendele ama tusiendele.
Ukaji, babi banju kaji, life ni fuki na misi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, ba, banjuka tu, ba ba ba, banjuka tu, ba ba ba, banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba ba ba, banjuka, 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 banjuka.
Can I young Luo make money anymore? Shake your feet, baby girl, and I'm on. Imagine, imagine your quad on DJ Wama Luo. But
who are you? What are you? Who the hell do you think you are? Do you know me? Do I know you? Get the hell out of my face, because hey, I am unbogable.
Simon, mix up.
Shika maiki na kuwapa Kiswahili. Chua, rhymes ikitua, rhymes apasua, vifua. Na safari hii ma MC na waombea dua, nikiwa hit kwa industry likimanuva. Kama mvua na nyesha mahewa nikileta, wako wengi lakini sovya sambeta.
Hot in here, hot in here, tumeshika maiki karepea.
Brother kamata, sister kata, kiuno kwa mdundo na hundio mtindo.
www.sampleside.mix. SupremacySounds.com.
Tumekuja kupati DJ Hebu weka traki tukule happy halafu tufungue sakafu sababu ina bamba ina shika wimbo la tisa inafikisha ukiachilia mahewa manze DJ unatubeba When you dance low, show us your what what. Una noki, how joki. When you dance low, how joki. Una hisi, hi muziki. Una hisi, nameless na mimi.
It's nameless. Eliza, in conjunction with Ogoba. Tumekuja kuhakikisha kwamba sifika zinasikika. Hey yo mister, are you a member? Hey yo sister, wacha kulenga. Can't you see that I'm talking to you? Sasa weka mikono juu.
Need for you to worry, we can keep it undercover. For real, never mind about your current lover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Chaki Mona Lisa navyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajipa. Chaki Mona Lisa navyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Wasee
kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajipa. Kajipa.
Kajipa. Should we
so happy.
Me want them no happy.
To at least
come out if you're deadly,
so deadly.
So let me love.
Right.
Because them no happy,
so happy.
Me want them no happy.
To at least
come out if you're deadly,
so deadly.
So let me love.
Right.
I see something going wrong in our world. People take some things to it's a pressure ball, and I lost love gone, done gone forever gone. Are we living this virus behind? Nothing at all. Lower dignity, suffering respect, I shows. Lord, I look at man, a man, I me how free the best of with my show. This I feel so sad. Well, then you see,
okay,
come together, we can do this together. Take your time, we stay here forever. Wanna be starting
in Mr. Googs,
Billy Banton.
Happy now, my best.
Cheza maloko za zamani kala mashaka na tumetoka wabi.
Give a rap
Mona Lisa
Yipa
na Manisa. Noni ni jua kali mazetu kikatika.
Kuku dance, kuku dance, kuku dance. Everyone kuku dance.
Slide, 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 slide. Helicopter, 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 helicopter.
Mosquito, mosquito, eh, mosquito, eh, mosquito, eh. Kadunga, eh, kadunga, eh, kadunga, eh, kadunga, eh. Ka Chinese, 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 Chinese. Ha. Kangaroo, ha. Kangaroo, ha. Kangaroo, everyone kangaroo. Eh. Sting, 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 sting. And get down,
bila una wind your waist to get down. Remind me of my phone vibrate and get down,
hey.
Get down,
hey.
Get down.
Alipiga simu mimi hata simjui. Mimi nimekuwa studio tulikuwa naye wapi juzi. Hizo ni uongo unaona jua. Mlango wangu kwaje kutaka kurudi nimeifungua. Unasema hapana, hapana. Huku kilia mimi navumilia. Mimi nakazana, nakazana. Afya yote siamini bado zinaniambia.
Nakuaga mimi kwa heri nami ninakutakia la heri. Kukupenda mimi siwezi jamani mpenzi kwa heri.
Yeah.
Mini mugenge na pitaga na zile ziko maji zimebleki. Na kata maji kifika mabisi zimebleki. Niko fiti nimekula makuki na makeki. Oh yes, baby nimesete.
Sete, napendaga zile zimesete. Jicho nyanya, oh yeah, wale wamesete. Zimesunga tu kwa kibete. Simama, wacha kukatika kwenye kete.
Kete, wacha kujisunga tu kwa kete. Tunajua genge ilishani visha pete. Mina piga miti weni mate. Mina piga miti weni pate. Pate,
pate, boss, eh, hey, mazo sinitoke. Kuna toast, anataka tu niende kwake. Maso sema kebab, yendio mkate. Eh, hey, boss, pata mpiga mate.
You got that benda, benda. She can really get a good one,
good one.
You got that benda,
benda.
She can give you a good one,
good one.
You got that benda,
benda.
She can really get a good one,
good one.
You got that benda,
benda.
She can give you a good one,
good one.
Walawa is out, what's really cracking like it? Hey, that benda, can you and me need to? Cause she can get it, shorty knows I ain't playing. Now she's the reason all of the fellas are saying.
Bona, bogi benda. Amebeba vile miwaga na benda. I check in nikirusha that shy guy. Najua anapenda that sly guy.
Niko Erika, length times width. Sina height but anapenda my length, she admits. One of us has to be the short one in their relationship. So I'ma take one for the team.
Tunawatembelea, tunawagongea. Wanabaki mutaani wakituongea. Tulinyemelea, tukakagua. Tuka acha mtaani wametolea.
You got that benda,
benda.
She can really get a good one,
good one.
You got that benda,
benda.
She can give you a good one,
good one.
You got that benda,
benda.
She can really get a good one,
good one.
Simon.
Si lazima tutu, tunezenda home na tushitu. 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 Si lazima tutu, tunaweza kwenda kwanza ketani. Tunde baby tupate matani. Lakuna chakuka gandani. Wacha ni kulip toka kwenye neck, back, lips, mpaka kwa hips. Si ati kila saa ni kiku undress. Si ati kila saa ni chaku caress. Si ati kila saa ni mambo ya sex. Si lazima, si lazima. Najua baby wea unataka. Pia mi matime uwaga nataka. Lakini leo maze misi jisiki. Ata mi maze kichwa kinauma. Tumbo pia nasikia kisokota. Na kuna venye nasikia kukaokota. Si lazima tutu, tunezenda home na tushitu. Si lazima tutu, tunezenda home na tushitu. Si lazima tutu, tunezenda home na tushitu. Si lazima tutu,
tunezenda home na tushitu. Wajon mishindwa kusema chini yangu na nene. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kiruru, 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 kiruru. Niko kejo, niko majijo, niko keroro. Hakuna kutunaona kwa iklabi sipokuwa pia yangu na watoto. Kwanza kwa konta kuna moja na nipiga usoro. Na mnyemeleo kulikisita, sita, sita. Gani angalia vibaya lakini minajua yu anitaka. Mkwa wile ama minaona vitu zangu. Ndacha kwenda kwa mama pima joku kunywa ngangu. Wanukia poa kwani umechipaka nini? Na hope yo umechipaka uko jinishi. Asubuhi kifika joy club isitoki. Bila wei mekukunda jonda nye ikoti. Ebu smama kwanza nkagwe hizo vitu. Ikio nazime smama lazima jonda kutibu. Nazime smama lakini kuze swali. Umeva chupida pijo hapo ndani. Nusiniongeshe kingoso jo. Kwani we ni mlami? Leo nimebeba CD zangu. Sidani trust yangu waiko na bado weza sema nami. Sina trust na bado weza sema nami.
Niko Niko manjo, niko kero ro. Niko kero, niko manjo, niko kero ro. Niko kero, niko manjo, niko kero ro. Niko kero, niko manjo, niko kero.
California vitu nzuri tunaendelea mbele. Hakuna cha uzuni hapa furani tele. Kwa wale wamesahau mziki yangu bado ni genge. Kwa wale
kutudharau tafadhali msifanye nicheke. Sitadangana jamani, nimerudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu, kwa hivyo ngoma poa tu ndo tazidi kutoa. Unatulia nini bana, mkatuzitoke. Unapanguza nini bana, wacha jashi mwagike kote. Ataka kuna ukame, tunajituliza na maji baridi. Klemo roundi ya menyembo nukute na ngoma mbili mbili. Amoral, moral, wachi wabambe. Na mjibandishe juka bendera na mwimbe ngoma ka national anthem.
Kanisa na mavijana kushiba ni baada ya sala, kuiva na usikuizi ni bala, utagezwa kima na makusaga. Pika hivi tunamanga, skuma chumvi na kauganga, chuma ngumi teke kada, boksa vumbi na makamba, toka nyuki asali changa, koma kumi utashanga, ama stima zitazima. Twende kwa kina Farida, cheke ina kwa mafinga. Hapo tunacheza na maneno, mke linia kukenge. Hapo tunacheza na maneno.
Manchester, watenje, goma zikibamba, marabu reggae, funky na magende. Basi kwa mlango kasiki ya bembe, kufungulia demu wa mtantan. Kava vipo waku, pipa mahamham, takumdai hizo vitu tanta. Bipi mama, unanibamba, mama vitu tanta, tamtebu kamkam. Nina mahafam, ya kuzinyamya, ukenipa samza sam, nitazinyamya. Nina morale, sita susabe, nina morale, watakatame.
Cheza chakacha. Don't you wanna get with me tonight? Naughty naughty exercise. Nina madem wa ki Afrika na siringi.
No no no.
Na mapandre makala singa ikoni ni.
Ayumipacha ya maanisha nini jama. Kitaka kujua kujana mibara. Mahali kuna mabebe kakatha. Nice bumps. Ala Friday
sana tuko ndani ya taxi majem kama 30 kuna joto vinati wengine wakonje wengine we usi we upe wengine dere pole pole achana na shoti vitendo vinafanywa ndani ya moti today mamesha piga magoti
holy roba achado
swing swing muziki ni bomba salata sindumba rafiki acha kuzumba
tata amsha hizo mpacha
swing swing muziki ni bomba
bomba
salata sindumba rafiki acha kuzumba
tata amsha
Supremacy Sounds taking over.
Pigama coffee, pigama Ashman, the best. Look how we spread fire upon the place. Flash up on your lighter, rooms we are blessed. It no matter wearing trousers or dress. Party is a party, so we blaze up the place. Party is a party, so we blaze up the place. Say goodbye, won't you come with me? Light under the sycamore tree. And after, maybe you and me can go down a shashamani.
You wind up your ways.
Them speakers bumping, everyone in the place is jumping. Ladies from the place want have some fun.
Jacket the record, make it run.
Give them a run.
Yeah, eat that. Who say that?
Yeah,
show me a gun. Give them a run.
Okay. Yeah,
you better relax and have some fun. You better feel, you better chill. You keep it real.
Yeah, yeah.
Kweli kwako mini medata, mwingine misioni wala stamani, yeah. Mina penda unafesogea, karibu yangu mami na kunipabusu, yeah. Diyo mana na kufata fata, kila unapokwenda kama kivuli, yeah. Diyo mana na kufata fata, kila unapokwenda, aha. Kama nyota wewe wanga, mikwangu we malaika number moja, yeah. Baby, usiwe na hofu, wala usiogope, usione haya we. Kama nyota wewe wanga, mikwangu we malaika number moja, yeah. Baby, usiwe na hofu, baby.
Kwako nimedata, data, 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 baby. Kwako nimedata, data, 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 baby.
Take it, don't, 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 don't
working from Monday to weekend. Only part time celebrates, we not sleeping. Love child, I'm in a DNA key. The straight vibes from the club, no them can't beat us.
Kenyeze tu mwanangu mzuka tuki vietu mwona unanichanganya. Niko fiti mwenzako hofutu ni kwako mwenzangu nanzingua.
See me work hard, me just got paid. Pocket full of cash, for little I'm been afraid. Want to get me swagger on, no it's kinda late. Looking like a star now, sorry for the late.
Kushoto kulia tankenda studio njia mbili mutumia. Nafsi ya nonini waga meganchwa mara mbili. Pande mozo kubelea mipa ndengine na kata kamili. Bada chon kwa natuja kufanya kazi kwa ofisi. Ndo tuwe pande ngine kaniambia joni anze mziki. Ndiyo mana kwa igari jota npata metulia. Melin back mkono steering yangu ya kulia. Mgu kushoto breaks in case kinitutumia. Kwa stage kuna pande ya kulia watu wamesinzia. Miugeuka naenda pande yangu jua kushoto. Alafu naambia jama ebu ndio na hizo mikono. Bibi lazima pia mkwe na angu wa kushoto. Salo wa kulia jua na daini kom soto. Na naipendaga nikiekele aga. Nikisongeza aga. Kushoto kulia na.
Kushoto kulia na. Kushoto kulia na. Kushoto kulia na. Stop. Drop. Kushoto kulia na. Kushoto kulia na. Kushoto kulia na. Stop. Drop. 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 Kushoto kulia na. Kushoto kulia na. Kushoto kulia na. Stop. Drop. Kushoto kulia na.
Ni vura. Cheka na miko na tuna bilboa. Cheka na miko ni bachelor na ujaoa. Cheka na miko umekunwa na unakojoa. Usicheke na misa bunia ni manpesa nitatoa. Jamaa leo netwa blanda. Sasa kumla moja tulianza. Wani leo ndio kila mtu piga simu. Ni Friday siku lazima tuheshimu. Chika mtoto wako mweke karibu nawe. Best yako mnulie bia pia nae. Mtu akileta noma hapa pigana nae. Manzi akileta maringo jo achana nae. Kuta mwingine mwambie nipe nawe. Kibao tosikazie we. Safi twende ndanya diamonds eh. Bora usiwe mtaro I say. Nameless John is kiana yake. Mali mkazie itabidi metume tuma sachet. Kenya official iliwafanya drink nation. Na kila Friday Joe waga ni vacation. Kuchoma nyama ndio kitu ya kwanza. Ushibe vipoki ugali ndio siwake haraka. Kuchoma maini ndio kitu ya pili. Na ifurahi tekneanza na mapele.
So pretty, you're mistaken for toys. Now pick a time, six and got for you. From Google Radio, Yako, pick a fine tune. Check it, come on. This a non-internet. This a sit-internet.
Internet to count.
She's a drum, and I book at the bum, 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 bum. Me na penda oogie dance, cause you have a chance. But ya, we go got it, I'm go got it, I'm go got it. Chetule manzi, and I book am, and I watch is a drum. And I book at the bum, 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 bum. Me na penda oogie dance, cause you have a chance. But ya, we go got it, I'm go got it, I'm go got it. Chetule manzi, and I book at her tonight. Shaking her figure to left and to right. Mamanzi wote nataka mfurai. Nataka mudance ki experience. Guys you look so romantic tonight. On that outfit ime kutai. So tule ramza basi baby. Check your face like I'm a fiance. Tunga karibu nikuonye.
nishe Ijo kiundo Ipuka mate chini kwa chini Tu sakate from now mpaka je Au vipi baby
Anavukam, anavocheza drum Anavukata bam, 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 bam Minapenda uki dance Cause you have a chance Basi ya Mka ukatike Mka ukatike Mka ukatike Mka
ukatike You are in the mix with Supremacy Sounds DJ Simple Simon. For more mixtapes, log on to www.supremacysounds.com.
In your eyes I saw my way Reasons and ways why she still make my day. When you show me the feelings, girl, you show me the meanings. When you hurt me, mama, mommy, show me who'll be my baby. Show me who'll take care of me. Tell me whom to go, darling. My lover, born away one itessa. Was to was your papa. Apendi wa rasta, sasa nifanyeje. Rasta minda nyua, bimanda nunua.
Nimekaa bila tabu na jamaa na kati ya demu wangu kwa sababu Napenda ngama silver badala ya dhahabu Ubaya mi wanga na jam kama warabu Lakini mi utoa stress na kalamu Na spit kwa mic na inatoka tu vitamu Hii basi ni story ya demu wangu Staki magazeti ziharibu game yangu Nimekaa na kademu kangu kasupu Na mroga tu na mastyles angu za voodoo Na zilikuwa zina flow tu kama maji Jamaa kakuja kumsalimia niaji
Sasa baby umepotea Imekuwa siku mingi utatokea
Sa hizo mina wish tu angepotea Haka nisalimia na haka endelea
Usilete kombe Kwanza kwa demu wangu manze I say usinilete Iyo ni mali yangu manze hey. Usilete kombe Kwanza kwa demu wangu manze I say usinilete Iyo ni mali yangu manze
Kuna vile ningependa kukuona Nikwambie vile nimeshinda Nikueleze yalo moyoni Kuna vile natamani kuwa nawe Uwe karibu nami Niwe karibu na wewe
That you are far away So far away So far from me Roho ya umia I am missing my baby Roho
bitches say my tichi. Tichi, bitches say my tichi. Tichi, bitches say my tichi. Kendrezi atakufundisha, yani atakutichi. Morning story wa agatu salamu. Sasa unanijibu fi. Tichi, kuna show flani inafanifike. Jewel ready nikona tiki. Tichi, sasa siku nje ingia klabu. Nikapata kama anzika meketi kwa ki. Tichi, nikamwambia ni aji kakawaida. 50 na kalikuwa kabiu. Weni muisilamu, kakawaida ndiyo jio wenda kwa msiki. Ti, kabla josi jabonga, shato wa mpango wakanishika sha. Ti, akani pasno kimoja mkono ndani, huku mina swe. Ti, akanganga anadi ya kapata, manze ya kashika iyo. Ti, ti, beshte sema tichi. Ti, ti, beshte sema tichi. Ti, ti, beshte sema tichi. Kendrezi atakufundisha, yanya atakutichi. Tichi ndiyo mimi na wapa, uruka kama una mabawa. Tichi ndiyo mimi na wapa.
You're in the mix with the one and only DJ Simple Simon, bringing the heat with Supremacy Sounds. Search for Supremacy Sounds on all streaming platforms, YouTube, Mixcloud, hearthis.at, and Apple Podcasts. Download exclusively at supremacysounds.com.